Hivi upo upo, thamani ya mwanamume sio pesa na gari zuri, ila hekima, busara, heshima na hisani.
Ananienzi hata kwenye ngumu hali, tupanga ngani hata kwa dagaa na ugali.
Mashallah, penzi la mama kwa mwanawe tena la kipekee.
Tena dika baby, mkubebe mgongoni ulale usingizi.
Matatizo day, day by day, matatizo hayakomi.
Matatizo day, day by day, matatizo hayakomi.
Matatizo hayakomi.